Calling niggas out like that, you must think you're the emperor, huh? Now, oh, what's the yin? Tunakuwa kwenye beat yako, nigga. What's up? Yeah. Ukililia wembe unapewa, kutoja kaki zembe, elewa. Punguza wenge ngekewa, ukileta mapepe unakuja kupepewa. Ulitaka kolabo TZ ukapewa, na wana hip hop baka Christian Bella. Nini unataka au bado hujajipata, mbona unatapatapa mwana mbona unambwela. Kama hunaga vitu za kuongea, mdomo wako ufunge. Mziki wa bongo mbali umetembea Kenya, hamtupati hata punje. Hip hop ya bongo umetoa waheshimiwa mawaziri wa bunge. Tuzo za ndani na nje, heshima usitupunje. Watuliza where am I from, wananiita Machiavelli. Where I come from, meza kila beat right python. Nathani utanificha kira hisi kama black bones. Una dish bongo, what the fuck Jones. You gon' make a nigga pull up on your wheel, strap on one in your head, put one in your back. Ila hini TZ, so I gotta put my rap on. Ay, bongi body, bongi boy. Ila, we mo pesi kama onyoya. Hata ukifosi bongo, play with show. Mara, kola bona kondi boy. Oya, Mickey boko, boko story. Ropo ropo, hutu boy. Kwenye beat yako boy. Check it now, cool destroy. When I smoke, you get it, umencho koza. Kali mzewa, vita vikali ni nakuzika. Kali si tumetoka, mbali hatuja choka. Bali hatuja toka na hatuja ridhika. Kali una hekima, japo mtu mzima. Bomdogo na kuzima, kama moto wa kiba. Tari hapa lazima, utaweka heshima. Hatu cheki na kima, mana hatutofika. Mbali, nimeleta shit storm, grab a coat. Bele giza, grab a torch. OG gani hautoi child support. Baka mzazi mwenzako, aku drop a coat. We don't play no games. Round hill, tomba po. Hadi watu wako za ome kama ili shoulder for another sand pole. Umetuchukulia poa, sasa tunakutia doa. Pesi yako tutangoa, tukuharibia ndoa. Wanya mwezi tulipoa, huku mbezi unazogoa. Lekishanzi ila wezi kwenye reli kututoa. Kwetu husumbui, wala dafu hulifui. Utajua haujui, tunajua, tunajua. Japo tupo low key, hatukuwa gopi. Unajitaji OG na ulisha jichugua. Ulitoa tints, nigga. Ulithena tumesha sahau. Tuna taratibu, nigga. Jaribu kupunguza madharau. Hawezi kuwa king, nigga. Tupo so woke right now. I'm just doing my thing, nigga. I put it in the work right. Now. I was never gon' say shit, but my nigga Toast B called me this morning. He was like, hey GSC, Kali talking shit, making bleed, nigga, since this moment. I was like, oh for real? Then chill, nigga, chill, chill, nigga, man, I'm moaning. Now I'm tamani, took us a money, so that if I nagga marikani. Daudi na Goliati, akila nigga wa manati. Kipo wake leo hadati, suluza ngapi ngapi. Kudis bongo amefaki, tumweka mtukatu, wala tavarangati. Ametaka wataki, tukijua kwa wapi, tuna ataki. Na my nigga wa andaki, then I'm